asa baby nipeleke. Nipeleke, asa baby nipeleke. Nipeleke,
asa kana gurabia, nyuma ni mgongongo. Kachanganya na udongongo, madania, amana na no. Oh yeah 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 yeah, and baby chakacha, onyagi na gang gang. Baby kamata, yani bebe bebe bebe. Bila samata, sito piga njen njen njen.
Onipagalanga mwenge, jango tugende.
Onipagalanga mwenge, amasili na nabude.
Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke.
Awe ndo nyota yangu, ni kwa chivi pinta pona. Wendo sulo yangu, ni kikwa chanta kona. Asa njongweleze, baby nipeleke, anjongweleze. Usini cheze cheze, anjongweleze. Bebe 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 bebe.
Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Oh, asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke. Asa baby nipeleke, nipeleke.